Kichekea usoni moyoni sikona nchukia kia Ya rohona kifika koni weze zuya zuya Chom demoni mnikome mnisome sikia sikia Stack and chome stack team korome ya kusinzia nzia Sijali nyome inafanya mjone na chie chio Sinipangecha kuimba ili mashabiki nteke Kikangoni ntangia ndotoni pia Unachotaka kukisikia akijui paka nkilete Ukiwa na shenu nye viburi kwa kwa taminia Ukiwa gizana cha kivuli chako kukimbia huh? Kwani unafikishinga api kona shikajwa kununua tanuliwa so ya happy So taki, so trusty, hand party, non-touch Kwa na shikajwa zugaji, kisa mefogo tu Una mans, una mtrust, asha pass, una was Ofasa dwasi njabaz, kisa na shobo tu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu
Goddess Nilikutrust huku nipa licho tegemea I heard you sad so watu walicho kusemea Labda ningejifunza kwa walo nitangulia Kakupa chance nikijua utanipendelea Tamtrust vipi mtu ambaye hana hofu ya mungu Na kwenye dini unajua kafiri hana ndugu Kwa wongo unabongo kwa kweli unajitia bubu So wa moto so wa badidi upo vugu vugu Ogopa sana mtu anayesema trust me Wengi wanafiki walishia kuni trash me Sitaji marafiki na mini watu watatu Me, myself and I, nye wengine aku Boro unge nitapeli pesa Menitapeli moyo nkasahau mana kupenda Menisha wishi nkupe moyo nkakatau kasisitiza Nkakubali nkakupa leo na niumiza Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu